Golle simori jenay nde wonno sol serana taw e girbaade e warde almubbe jomiraado be yahito horeej yottinobe sadak o namni batakeeji naat noji dum e batirde damase mbele so tawi ton rewbe ma worbe rewobe lawol gol ina tonga dumen nawa dumen yorisalem nden o yahi ha o faandima damas do ne don annori ummi dow asaman huremo o yani e leydi onani daandi ina wiyamo
sol sol holiko wadi ada leptami
o jabi o wi
jomirado hulian
daani ne jabi wi
ko min woni yesu mo leptata o ummo nata e der sare he ma halano e ko podda wadde
worbe wondunobe e makko be naji ha donki haldi ndari be nani sawto o kono be jiyani hay goto sol ummi dari ina futtini giti kono yiyata hay huunde nden o dowa o fayra damas o wumi hakki balde tati te o nyaamaani o yaraani ndek in wodno e damas almodo goto biiteda ananias joomiraado feñanimo wiimo
ananias
o jaabi o wi
midoni joomiraado
joomiraado wiimo
Ummo paya bedde biyeteedo bedde portiido o naata galle yudas naamnoda biyeteedo sol jeyaado tarse ngati o mana toro o fenñinanaama gorko biyeteedo ananias ina naata ina fawa juude mum e makko mbele omo wumta
ananias jaabi wi
joomiraado yimbe heewbe kaalani kam haala on gorko be kaalani kam poneji di o fawata senebe ma wonbe Yerusalem be kadi o ardido ko e yamirore ardibe yottinobe sadak be ngam tongude innobe inne mabbe fuf
jemirado wiimo
ya sabuko on tubimi bele ina jayna indam e yeso lambe e dowlaji e besgu Israel fuf kadi mami hollumo min e horam lepte kewde podde fawade e makko sabu indam
nden ananias yahi nait e der galle he fawi juudi mum e sol wi
sol bandam joomiraade yesu peñan doma e lawul ma o neli kam ngam wumtin demo kebbineda ruuhu cenede o
don e don huunde wayre no baccini dakiti e giti sol o wumti o ummi o baptisa jagal dum o nyaami o hipti sembe makko o heddodi e almubbe damas be hakki balde don e don o woni e yeynude e der batirde he ko yeso woni bi allo hedatonobe mabbe fof kawa ngoni e namno dirdi ina bi
mate wona ko o gorko bomanno kala innudo nde inde der Yerusalem mele wona addimgo do ko tongude be e nawande be ardibe yettinobe sadak be
kono bernde makko ina beydi yaha heewde sembe o jaakner yahuda en wonbe damas be pilli kolliroji ko yeso woni almasihu o cagal balde jondi yahuda en pewji wardemo kono o tini den fere abe battatno hakkillaji mabbe e dame sare he jamma e nyalawma ngam wardemo kono wadi jamma goto almubbe makko jettemo lommemo e cangalal to dow balal to njortenemo leydi nden o yettima Yerusalem o yidi jokkandirde almubbe be kono kambe fof be ciusanomo be gongdi nana o wonti almudo nden Barnabas ittimo nayimo to ne labe to habri dumen no o yiri joomiraado ina halde e makko e lawol he en o haldir ciusal e inde Yesu Damas nden sol woni e waddude e mabbe yaha garta e der Yerusalem en halir ciusal e inde joomiraado o omo haldanno te ombe yeddondiratno e yahuda en gallubi ina kala grek be kono ben don yewatno ko wardem de bandiraabe be nani dum tayre mesesare nelde mo tarse konon dental gongdin min gal hebiri deejir e der yude galile kanyumen e samari fof gal woni bamtaadi gal wuri e dow kulol joomiraado kadi gal woni e beydaade yimbi e ballal ruuhu cenido Pierre ina yiilotono e nder leydi he fof nyalawma goto o yeyto senibe hodbe liddo beene o tawi ton gorko goto biiteedo ene ina leli hakki duubi jeetati ina woofdi Pierre wiimo
ene Yesu almasihu sellinima ummo ane hore ma fewnu daddudima
don e don o ummi lidnaabe jeejgol soronnaabe fof njiimo tuube e jomiraado debbo goto almodo biiteedo tabita ina wonno yoppe tabita firti e gerek ko dorkas manam lella o ma heewno golle moddi ko wayno walludi miskineede eden baldi o yeni rafi cellal o sanki nden o lotama o fawoya to suudu dowto nde wonno yoppe woddani lid almudi bettini Pierre nanaton neli e mum warbi dido gam nyaagari dum yo yotto dumen ko buri yaawde Pierre ummi yahadi e mabbe nden o yottima be ngabanima to suudu dowto dewbe sankraabe be fof battima ina goyo ina kollama cakki e wutteji di Dorcas watno nde wonduno e mumende Pierre yaltin yimi be fof dicci woni e toraade cagal dum o yecciti e maydo o wi
tabita umma
nden tan tabita firti giti nde o yi Pierre o ummi o jodi Pierre rokki mo jungu ummonemo cagal dum o noddi senibe be kanyum en e dewbe sankoraabe be o holli dum en tabita ina wurti dum nana e der yoppe fof hewbe gongdini jomiraado Pierre heddi yoppe balde jondi e galli sakke goto biiteedo Simon.